ambayo ni DJ Shake Echo kutoka na leo niko na le group le team le wazito jingine DJ Yukitu
be in the street DJ
DJ Fremo, the simple boy. Street vibes, DJs. DJ Fremo, the simple boy. 0702-866-618. DJ Fremo.
Okonko kole nime kuja gafla. Libile we ukuo menibamba.
DJ Fremo. DJ Fremo, the simple boy.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi one pia kongu wewe ni mso. Kwanza kule ulituosha kule basi alikiso.
Na kupenda manze wewe uko humble.
Asante.
Legend. Kwangu wewe ni icon.
Stories are icon. Kwanza weka mbali. Femi one mkwa nimekuja mani.
Okonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho ni wapi uliniona?
Femi one wewe unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana. Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wani kikupata.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Shangale, wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki noma hitakula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mare mbogi siki munyoski. Nani bush inovan shina ile ya Moses.
Yeke man, ushafaa shina bosho. Yeke man, nyendete kigosho. Yeke man, karedi uga shoro.
Yeke man, yeke man. Street vibes, DJ.
Aka kanguna ni kamali yao mare mare. Kamali yao mare mare. Aka kanguna ni kamali.
Take me, touch this body, slowly. kutokunga
DJ Fremo, the simple boy.
Mapenzi moto, paka joto shawa ni papilo
DJ.
Kwa flow ile toto livyo moto, chini joto, paka na flow. Mapenzi moto, paka joto nitawa ni papilo. Tonya go ile toto livyo moto, chini joto, yani so.
Touch me slowly, slowly. You ever let me go away from you? Nah, nah, nah. Baby, ni vumili e ni bagi na wewe. Penzi lako utamkoleka. There's no other like you, sweetie. Hamu yangu ni wewe tu. There's no other like you. Take a book, 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 write it down. God, it's me and you. Just say to shuku, shuku. No, baby, no. You know that I love you. Take a book, 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 write it down. God, it's me. No, baby, no. You know that I love you. Touch me slowly, slowly, slowly. Love me slowly, slowly, slowly.
Bring it all up, darling, darling. Bring down the door. Bring it all up, darling, darling. Bring down the
door. Oh, 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 yeah. My baby.
DJ Fremo 254. DJ Fremo, the simple man. Street vibes.
Police a tell we fi put up the tell put gun but we tell them
man smoke.
Police a tell we fi put up the ganja but we a tell them
man must smoke.
We ever high, we never sober. Yes we ever high, we never sober. Yes we ever high, we never sober. Yes we ever high. Only ganja make the thing go skrrr. And you what place fi shot them? Pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And you what place fi shot them? Pa 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 pa. Only ganja make the thing go skrrr. And you what place fi shot them? Pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And you what place fi shot them? Pa 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 pa. Me and me own pedi, me not trust no man. Me plant me own sense. Me get a big fam down a Western province. None of them can tell me so fi stop the thing. Jamu. Say me love the thing. We ever high, no, we never sober. Yes we ever high, we never sober. Yes we ever high, no, we never sober. Yes we ever high. Only ganja make the thing go skrrr. And the what place we shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the what place we shot like pa 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 pa. Only ganja make the thing go skrrr. And the what place we shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the what place we shot like pa 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 pa. Can't live a day without me weed. Can't spend a night without me weed. Never do no work without me weed. Yes, me love me weed.
Love me weed. Some call it ganja, some marijuana. Cannabis, sativa, sensimilia. Smell so familiar. Them a sensor, they think pan the media. And when me feel so low, are you me needa? No, you never let me go, you are me healer. And anytime the pain a come, you are the killer. Me tougher like the general, bounty killer. People
dey! We live high, we never see. Yes, we ever high. We never sober. Yes, we ever high. We never sober. Yes, we ever high. Only ganja make the thing go skrrr.
Make it on me. The one and only Vicky. Yeah. Click na panda. Nina pezuka. Fikira za kuhutenda kichwa ni mwangu we. Kichwa ni mwangu we. Napigwa putra. Jinsi ulivyo ziteka hisia zangu. Ongeza uchungu baby koleta. Nifanye zuzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza. Ongeza uchungu baby koleta. Nifanye zuzu.
mtu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
wiki kwa mutima wangi,
nicheze
kisha tu digi digi,
nicheze nicheze nicheze
kama lamba lalo,
nicheze
wiki kwa mutima wangi,
nicheze
cheze kama jigi jigi,
nicheze nicheze nicheze.
Unani washa washa ro, sinipe kimya kime nipe zile zako. Mie kwenye flow, kuja nicheze na we. Cause boy I'm on fire, ichome kuju. Misho jimwaya kwa makarafu, barafu, ushaniweza we. Najua wapa napitiliza, ongeza utundu baby koleza. Mifanye susu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza. Nifanye nsuzu kwa kuzezeta.
Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
wiki kwa mutima wangi,
nicheze
kisha tu digi digi,
nicheze nicheze nicheze
kama lamba lalo,
nicheze
wiki kwa mutima wangi,
nicheze
cheze kama jigi jigi,
nicheze nicheze nicheze
nicheze nicheze.
Street Vibes DJs.
Nitakupa penzi la kisela,
sura shepu we mzuri, nakupambia so sufuri.
Unafunata nata, ninakufata fata. Unavyo ringisha ringisha mama, basi biringa biringa mama.
Basi desi baby, pole pole slowly. Kama unapiga degi,
sichana muzoni uwe, pore pore mama. Henda here una deki.
We mama akili ushaipora, ni kama umeni chapa na bakora. Kuhiki ya kati baby, na pilo na bodyo, mpaka wanakoma. Na kuwasha ti baby, chini kitujo, na pendo na vonyola. Nama nimesuti, nimesimama na weo kati. Na pendo na kwa kuburati, ndani ndani nje misitoki. Unavyo ringisha ringisha mama. Basi biringa biringa mama. Basi desi baby, pole pole.
Sina wahala, ala, ala, ala. Niwe na stima ama mshuma. Maisha ya soro mini likata. Pika teke kama chikicha Sina wahala, hala, hala, hala Niwe poa, niwe juu Sina wari me, sina wari me How much any of you do Sina wari me, sina wari me yeah.
Sina, sina wala
Wala, wala
Wana Yesu, sina wala
Wala, wala
Sina, sina wala
Sina worry me, sina worry me. How much in if you do, sina worry me, sina worry me.
You were born, you were true, sina worry me, sina worry me. Street vibes, DJs.
Tulikutania ba, nikakuomba tukae wote Kila ukakata, hili ni uma sana mrembo Moyo wangu kautazo skendo Adwale nikakungoja, nikazidi kujikongoja Ila nachokuomba mama, nipenda Japi kio dakika moja tu, nikwambie nachotaka Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote Mwenzi usina raha I want you in my life Moyo wangu meuchukua Moyo wangu meuteka wote Mwenzi usina raha Senja kato kwareka
Umba
Leka pia meraita Kanduzi kongo konda Keza kumtima wanje Angongorele
Umba
Leka pia meraita Kanduzi kongo konda Keta kumtima wanje Kangongorele Akama Kangongorele Kangukuba kama Kangongorele Kangukuba kama Kangongorele Kangongorele Kangongorele
Kia galo kuba kama Zenile chama Ono kume vyama Zekankuwe chama chagi Kia galo kuba kama
I want you in my life
Moyo wangu meuchukua Moyo wangu meuteka wote
Mwenzi usinara Senja gara kutuareka
Tikini keki anafanya gana sike vifane Tikini pongi nataka watoto wa nane Nane mkuje wa nane Nane mkuje wa nane 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 mkuje wa nane Nane mkuje wa nane Tiki ngeusa mechora namba nane Ngeusa mechora namba nane 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 Ngeusa mechora namba nane
Mini kwenadi na mapoko kawa sita Sijuni chapeturi hadi wiki Merry Christmas Natunga pota bleki ni kumangi yiyo sister Nivalishe mangoto no yomto itwite mister Jumini kula kula rungu yangu Johnny Motto Na bado systematically napenda vidosho Na jana ulini shoti uko na bashi ya mapoko Mangeusa mebundi hapo nyuma mtungi Lakini sura mbaya kushinda mama wa soko
Nimekam na gushodu kawa nane Ikutime ni pana lao lazima tuchapane Na tu vixen tumebeba waitane Jutume kuja tena machizi na iyo nane Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na
Nane nane
Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na
Nane nane
Chiki miriste metosha gami nizigambe Chiki ni keki anafanya gana sike vifane Chiki ni pongi nataka watutu wa nane Nane mkuje wa nane
Nane
mkuje wa nane 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 nane
Nane
mkuje wa nane
Nane
mkuje wa nane Tiki ngeusa mechora namba nane Ngeusa mechora namba nane 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 Ngeusa mechora namba nane
Nane
Nite baluta Sini wa nane
Nadai tu moja ainame Nina mane Nika sese fiti ni mpande My honey Niko hae na kudika shiko pande Kanangu nyinare nika nyande Acha nyambe Naidimbua Naipakua Kambulima na jembe naichambua Naidhukuma Inaonja fiti kathukuma Cheki maitho Kwanza matiko Anazidondoa Nikipenya penya Akidondoa Mzeikende kapo nikidondoka Nane ni nani nina Nane ni nani nina Nane ni nani nina
Nane nane
Nasikia ni kuze tena Nasikia ni fanye vitu Nasikia ni teme tena Venye nilite mapumpu Cheki shipe bojongo selite veva Si alikula kucha kitha ni minda mweka Kacheza titi ya saru ni kaidigi beta Ndo mana squeeze na wataja na wanazileta Cheki ni venye mute manga vitu kongkyu Nasikia pendi slipova ni motu kukoto wanga Lirausha gadudu budu Nasikia tena ni drama Itabaki kwa mbudu mina wateke ya napama Ligini keki joli fanya gani cheating Nasi kabisi unapenda gama titi Geo someweza mitaraga nane Nane Chikiki riste metosha kami nitigambe Chikini keki Nafanya kena skini fane Chikini pangu Nataka watu kwa nane Nane mkute wa nane
Una pita pita kila kona Vijima neno neno Una pita pita kila kona Vijima neno neno vinasema Wasi furani kasha sema Kumchana ruge ma cinema Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani Mange kimambi joto kali Choto na dini sasa ndo msho Akapigwa onyo kali Choto na dini sasa ndo msho Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani Yere yere, kimbere mbere
Oma
Yere yere, kimbere mbere Yere yere,
Oma
Yere yere, kimbere mbere
Oma
Yere yere, kimbere mbere Yere yere,
Oma
Mbae suti kwa shere jirani Tumbo kwa mboa jirani
Icho ni kierehere
Ete matone jela china Na madawa shani maliza Pareka mpiga nani Ili mbradi kuni maliza Ni story tu za mtaani Kila moja laki li mbradi kono kinywani Ni story tu za mtaani Kila moja laki li mbradi kono kinywani
Ezi fununu na story Ete Kenya wana kumbani ya kodi Tare machomba eti
Ni story tu za mtaani Kila moja laki li mbradi mkono kinywani Ni story tu za mtaani Kila moja laki li mbradi mkono kinywani Yere yere Kimbere mbere
Oma
Yere yere Kimbere mbere Yere yere
Oma
Yere yere Kimbere mbere
Oma
Yere yere Kimbere mbere Yere yere
Oma
Bawa, Tonya mbili na la gang Walio gombana jana, leo wanakula sani moja Kerere kambali, niko na chafu mbili na wrong Niko na bakteria, biznenga mbili
Nikitoka nae hapa Atayona kazi Kame beba kama nae ya karao Na kame waka Waka zaida kala ya thao Kuya kwa mgiri yama Ni kushika tushikane Ni kupende tukendane Ni kubebe tukebane Spiso can rapping Spiso can sing Usulize what happening Ngia kwenye ring Siwape habari Cause habari wanayo Mtoto na bonge la nundu Amefuata nyayo
Come again Come bend down Come be
Come be
Come again Come bend down Come be Come again, come and bend down, come and bend,
come and bend.
Come again, come and bend down, come and bend,
come and bend.
Oh, God, don't come over.
mabeti wanafunja shingo kamejibeba ambaros kamejibeba ambaros kama massage baby niko kande nikufanye ngazi na nikupande tuke damn shit man it was Sunday oh we go you are better than me akisama sote anajua nje kuchangu anaua kakifunga uweze fungua yeah uweze fungua come again come bend down come baby come baby come again come bend down come baby come baby come again come bend down come baby come baby come again come bend down come baby come baby
napenda Nakesha discos, wezi kuishi milele, that's why so go be kifo Mituongi na crate, sigara na party Ukinikosa keja, nimelala kwenye party Nafato pepo kama bendera, kama beba, kama Nicki Minaji ama Vera Ana mataya kama shepu ya mkabulu Akibendi sa chikapu na mungunya kama buyu Tam kama bubble gum, niki jump Dani kumi bubble man, penda mizigo, wana nita zigo boy Nenda dark, wana tamani kuona mimi hato boy
Hey,
ima sayi na shunga Just for me, you and not for me, huh?
Bwana yesa sifiwe, bwana yesa sifiwe.
Street Vibes DJ.
Baby, you mean so much to me. this is the answer. Feel my love get bigger than a tanker. You are my baby, never with a bumper. Feel my love get deeper than a anchor.
Baby, you mean so much to me. I don't know what to do for you.
When you chaga, you chaga, you. Kuelewa mbuna wewe washinda ukiniepuka. Misi chui. Let's take this love as slow as you want to. Oh, oh my baby, yeah, yeah, yeah.
You hear me, you're wrong, but this is the answer.
Yeah, 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 yeah. Who ni met ya?
Yeah, yeah, yeah.
Femi kwenye flow kwenye phenomena, phenomena, jack jack kwa jack stamina, stamina, ukungu kwenye track kwenye incredible, zaga, 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 drop it down, pick it up, this is how you switch it up, switch it up, burn it up, burn it up, back it up, back it up, nikulon zero, wine it up.
Femi ukungu ni mavaras bila VCT, sindo the main, hawa ngine ni ma ETC, kila tune, ebu siyozo ma BGV, jack jack, ebu cheza nezo BGV. Jack Jack kwa beat, baya, baya. Femi kwenye flow, she's bada, bada. Okunko hit track, tunaimada. Femi okunko hit track, tunaimada. Drop it down, pick it up. This is how you switch it up. Burn it up, back it up. Nikulonzero, wine it up, hey.
Femi kwenye flow, kwenye phenomena, phenomena. Jack Jack kwa beat, jack, stamina, stamina. Okunko kwenye track, kwenye incredible, incredible. Zaga, 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 zaga. Drop it down, pick it up, pick it up. This is how you switch it up, switch it up. Burn it up, burn it up, back it up, back it up. Nickel on zero, wine it up, yo, it up, yo. Ololo, ololo, okungo, okungo. Bangu, bangu, dando. Watu wangu watyo bako islando. Kia ingo maweka shida zako kando. Okungo, mtoto wa hadija. Ijuma, niko juu ya ketepa. Nengia mandaki kwenda kuchoma kivela. Bowa na meditation. Jack Jack wa beat, mbaya, mbaya. Femi kwenye flow, she's fire. Ongezo kongo, he's like,
naimada. Yo! Femi kwenye flow, kwenye nyamena, nyamena. That's love! You're my lifetime sugar. Utamu unaninogesha. Songa nishike kiuno. Bina nifunje ungo. Nitume mate kwa shimo. Unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo. Ongeza nibebe juju.
One time dance to the lingo. Two times azonto. Three times shake your bam bam. Body dance shaku alingo. Baby cheza na wimbo. Kila bad man kwenye singo. Unavyo nyonga da. Kila bad man mina kufaga. Natamani sana mikuku para. Natamani kuku aa. Girl you drive me crazy. Unavyo cheza chini. Kiuno chako kama feni. Songa upata mpini. Girl you drive me crazy. Unavyo cheza chini. Kiuno chako kama feni. Songa upata mpini. Mama Amina Fatuma o. Unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo. Ongeza nibebe juju. One time dance to the limbo. Two times azonto. Three times shake your bam bam. Body dance shaku alingo.
Baby cheza na wimbo. Kila bad man kwenye singo.
Fremo, the the Simple Boy.
Everybody in the mood, yeah. Leo, my neighbor, what a good one. Food killer plate, tuna tofu wanga. Pidge kwenye your kuna na tete shanga. Everybody in the mood, what is going down? What is going down? Me and my friends over here. We know I'm getting over here. What kind of musician would I be? But you know I sing about my city. Talk a downtown to the east like Peter South, CL and OST. You don't get what we need, what we need. When you dance, but you keep your cousin body. That's all the medical in the ready. I'm a talker who got the original cheese. So please.
Good music, good vibes. We boiling all night. Who's calling? I'm high. She's home. Oh my, I can say to keep up on many shanky. We go all night at the shangly. Not a beer, I can fix it at the penny beer. No, no, no. Get out of here. What is going down? What is going down? Me and my friends over here. You know I'm pretty sure over here.
Yeah, push it in, tin, catch him on a pain. I swear to something, the thing. A big thing. I'll take a bus, I'll take a train, I'll even take a do this just to be with you. I'll take a bus, I'll take a train, I'll even take a do this just to be with you.
My girl, can you be my business?
Only pa tell us in
all my business.
Only pa tell us in all
my business. Baby, I want for my business.
Now waka,
start sit down. Beautiful girl and my guitar. My son say wanna pita pita.
So when the girl lips in me, this and they go bonita.
Tume tuli tu go kwenye party. Kama kuna joto bati tewa shati. Sime kile nuku mavazi. Nashkuru mala nimepana gazi. Watoto, mafisi, baada ya kazi ni kuburudika. Tafoto, mistari na flow. Tiva simple boy, joma
lake.
Where you want, down to the ground, yeah? Come closer to Andre now.
Boy, me wanna give you everything. I know you like him, give me everything. You my magic.
Babe, don't wanna wake up one day, babe.
us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby.
Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up. Don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So, mama, don't stress your mind. So, mama, don't stress your mind.
Don't stress your mind.
Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes.
We'll be back in the morning.
Nimetoka kesha, usiku mzima, tumeomba zimeshika. Nipate church, maybe hurupaka after that. Nipate church, mina fota Yesu maratati. Nalipuka kama bongong, naruka kama saito kambongong. Alipisha kwangu mbongong, akaniweka high shina ndomdo. Aya ye,
aya,
mini waya we.
Aya,
aya ye,
aya,
adi mwisho.
Where's the juice?
I'm the king, the ruler of the jungle. Namina kula bila mambo. Walewa, sani bado wana gambo. Si propaganda minjo rambo. I'm the king, the ruler of the jungle. Namina kula bila mambo. Walewa, sani bado wana gambo. Si propaganda minjo rambo. Si leo baby ina go down. Jukuna vile ni tazi on. Na kuna vile nimesha data na niwe inataka chini chini sakata kamata.
Kamatako, kamatako.
Napenda unavyo tingi shanga.
Kamatako, nipetako.
Napenda unavyo zungu shanga.
Kamatako, kamatako.
Napenda unavyo tingi shanga.
Kamatako,
tackle.
You know not just sungu shanga. Oh, you so correct. Everything you do, tell me you feel connect. Learn them mad on the internet. With your big bumper, them feel cushy touch. Come on, tackle, na benda jaro zako. Shikata, no so you and me ni wako. Shikata, ko wajanja wote wako. Dufla juice, tuna kupa glito chako. I'm crazy about your body. Cause I'm a benda, una vyo tindi kanda. Me have to follow your setting. Bad man, I bend out, get in the shanga. I'm crazy about your bad thing. Bad man, I bend out, get in the shanga. I will get in the shanga. Me have to follow your setting. Bad man, I bend out, get in the shanga. I tell you, girl,
come a taco. Come a taco.
I bend out, get in the shanga.
Come a taco. Nipe taco.
I bend out, get in the shanga.
Come a taco. Come a taco.
I bend out, get in the shanga.
Come a taco. Kweli we ni diva, na umeiva kanjiva. Umenifanya nimeshikwa na fever. Nimevimba, nimebaki na ringa. Na kwenye sisi wananita misimba.
Tingisha, sungusha, tingisha. Kaya dem not a picky pan already na la tingisha. Police, a dofla, make me jump a dungisha. Kaya dem not a picky pan already na la tingisha. Tingika.
Kama tako, kama tako.
Apenda unavyo tingishanga.
Kama tako, nipe tako.
Apenda unavyo sungushanga.
Kama tako,
kama tako, kama tako.
DJ Frebo 254.
Because
because of people, man.
Baby, baby,
oh, 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 oh.
get me lot of love coming down from Abuja. Oh, oh, come rain, come shine, got me go be the one. So just say you know they see me moving now. By the end of fire, by the end of pain, I done defying time. Yeah, yeah, you go kill somebody. Stop, what do you do? What do you do? You know what I live. This guy ain't not gonna survive. I'm fighting for you. I'm alive, I'm alive, I'm keeping up.
From January until December. Baby, baby. Okay, you make me some vision. Oh yeah, you busting on my brain, you know. Don't go over there and leave ya. Cause I'm falling in love, yeah. I don't know what you do to me, baby. No one's ever made me to feel this way. Hey mama, I wanna take you everywhere that you learn about us. I wanna give you everything in the world. Got me singing on your head. Hey, open up my eyes, let you bend down.
She makes me go, oh, oh. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go,
DJ Fremo, the Simple Boy.
She makes me go,
DJ Fremo 254, West Mondo's finest. Simple Boy, 0702-866-618.